Naye kati mi nze nga nze nkutte essimu eno okukubira nga ne bulesi siri naye owulira lwaki ngikutte okukubira first of all manyala mpulira esayidi yo okitegeera naye ate kiyinza obutagwera ku simu how about we meet nga ne Grace waali olaba bino ebintu nze maneja wo yazze simanya maneja wo yazze Grace nangamba na inviting akwa abantu ne tugenda because we have a brother still actually ndi naye ne mugamba brother nangamba nedda actually nze nasoso no bigana ne mbagamba oyo manager maybe manager bikomeri mu ndongo kitegera bino ebintu byetwogerako sibya music okitegera it's not about industry
esther tembone kyakuteesa kusinga ekikunange kyabawo kya bulungi omwana ono munange nekulesi kenya agenza omuntu onaonaomwana ngakimanyi kigemakozi nga interference kigenda okukontaganya tembone kyandiwadde kya bulungi singa munange omwana twagamba munange omwana omukyana mu olubuto nga lwakwagala sikyakwagala You can't force me that kid. Even if it's to be the deliverer.
But that's not forcing.
No,
Manager, go on, send it.
And I think it was the operation and the fire that that is caused in the team.
Did you know about him meeting us?
I'm sorry, I'm going to be right now.
What is your proposal? Like, what do you propose?
This is a situation where a dude and a lady were meeting and they were now to sing and now she told you just sing. Nechizala.
Because abortion is either you to die or omwana okuvaamu. I'm being real to you. Because nze mbaddeko omubaana, nze nina mikwano gyange, sina mikwano gyange wabula ne ba anti bange nga bageze ne ba abortinga. I lost my aunt last year, yali akola abortion. I lost a friend in 2018, yali akola abortion. Okitegeera. So ebintu bya abortion biba byakwewaayo. Ate sometimes kibeerawo nga omuwala mwennyininyini yabadde talwagadde. Okitegedde? Kati omuwala singa olaba nga omagu oli mukumpa version yo, singa ebadde ya Grace Goloza. Grace yali kusabye ne ssente ezikugamba muno kagenda alugemu.
Anti kati abayola esi olaba era singa gula nga bakozesa byalandizibwa naye kyengeza kugamba unomwana kati kunyanga ngali kanuti ya perspective yanga unanyanya mukwano kwa kwala umwana hamu tuko mwana hamu tuko kusimusubira kwezekera ke mazima atela muna edition ila ni abia ina abia uli na ina noka waka ngame ule kata example yekua mudina naka mpa umangi na muza ila muna angirazi wabanga zi mja kugaba ila muna angirazi batman just know that kid izi ya wawiru ila mja sigani musikila mwa kuya kumi aminya mwa ngazi wenjo sobola ngazi Don't be worried because me, I don't want anything to happen to your career. I want to protect your career. I think
I'm going to get money. Ono wankuba mukuba, ono wankola mukola, ono wankola webati.